nataka ushadamu. Kopa usiogope atani baba mtu. Wenye madeni piga kelele, nyuma mwiko wote daima mbele. Yesu akudumi basi mchangamshe. Kopa mua kopa asa alafu kimbie. Yesu akudumi basi mtingishe. Kopa mua kopa asa alafu toroke. Watu wote wante mama wante mtani wante mama wante watu wote wante mama wante mtani wante mama wante. Yesu anachezea pesa mpaka anamwita tajiri. Mimi nitamkomesha, mbona atalipia bili. Yesu anapendeza, ananisahau mimi. Atajirekebisha, labda mimi so mimi. Mua nakopa, asa nakopa. Miamala nasongesha, na yendo atalipa. Yesu akudumi, basi mchangamshe. Kopa mua kopa asa, alafu kimbie. Yesu akudumi, basi mtingishe. Kopa mua kopa asa, alafu toroke. Watu wote wante mama wanted.